ፌዴሬሽንን ጋዜጣ ሶታ ሶማሊያ ወደ ፈኖ ሶባ ወዱ ቀራ አሳጅ ቢንሳፍ ኦሎለብ የትከ ሰትገጌ ተሙድረ አበቹዳ ዱለ ጀልከበጅራ ስለነን ሶማሊያ ጥብረ ባቻ ዶለ ሳድሮ ጌጌ ሰለጀደ ሜሮ የገማጅሩ ከነቲ ዱል ወደ ፈኖ ለዶ ጎጎሶ ደበሱ ደበለጅራ ገባታ መሐመድ ካይየ ትግቤቱ ደስ
ወልት ቡይን ሲጅራቹ ሰባቲን ቢየትከ ሳጣበሙን ሶማሊያ ወደ ፈኖ ዶ ጎጎራ አከከ ሰትራፍሰም ለፈሚጀታ ታስፈጅራ ሚዲያ ሐዋሳ ተፈየደሙጣን ኡዱዋን ከነን አርገተኒት ወሊ ቆደን የሮድ አይሮት ለኮፕስ ሳኒ ደበላታ ኡፌ ደርገጎኒ ለሚወን ሶማሊያ ኡዱ ዶጎጎራ ከሲሳጥ ለሞራ ፈከኒቶኮ ፓርላማን ሶማሊያ ኤርገሙ ምች ሚኒስቴራ ቢየቲ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላህ ፋርማጆ የሮን አንጎሳኒ አከጤራቶ ከጀሩ ሞርማኒ ቦድ አንጎራ አከካን ያደ ኤሴ ኢተጀሩ ቦደር ኡዱ ክጅባታ ኤርገኒ ከነማታ አደም ረኮ ኦጀቶ ተሰባይማ ቢየቲ ከሳንቅሱ ፌዴሬሽንን ጋዜጣ ተሶማሊያ ፍለኑ ኡፋጁ ጀልቀባ ሙሳድሮ ኡዱወን ክጅባ ካን ኡማሜ ዱበተሙ ተምሳተ ወልኤት ዱሩ ቆረና ኡዴፈኖ ዶጎጉራ ከጀዱ ለፍሴጅራ ዳይሬክተር ሪፍ ቆራታ ገሪስ ቆረና ከራ መሐመድ አብዱማሊ ከከጀአንት እና ፍለኑ ጋዜጣ ሶኒ ኡዱ ክጅባ ኡጉመቲ አደባሱ ደንደአን ከናፍ ጀአን
The labs for structures who support journalists and media workers in Somalia with the digital tools, training and other resources necessary to detect.
Qoratoni qoranna kana yero barbaachi setti oduu kijiba filannoon walqabate qorachuu xiinxaluuf addabaatu akka danda'anitti meeshaalee dijitaaliitiin gaazexeessota deeggaru. Haala laafataa bakka amantaan jiru gadaanaa ta'e keessatti adeemsa filannoo oduu kijibaarraa eeguun akka biyyattiin gara walwaraansaatti deebiteen seenne ittisuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Gaazexeessonni Soomaaliyaa keessaa kanneen marsariitii irratti barreessaniif miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun beekaman akka jedhanitti ennaa adeemsa filannoo pirezidaantiif ka paarlaamaa of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jedhu.
As journalists, bloggers and social media influencers, we have an extra responsibility.
Akka gaazexeessota kanneen marsariitii irratti barreessaniif miidiyaa hawaasaa irratti barreessuun beekamanii keessuma innaa filannoo waa'ee adeemsa filannoo uummata hubachiisuuf itti gaafatama guddaan dura jira. Kanaaf oduu mirkanaa'iin akka hin facaase of eeggachuu qabna. Sababiin isaas kan itti gaafatamni itti hanqatu waan ta'u. Oduu kijibaa facaasurra gabaasi booda tarkifatee dhaga'amuu wayyaa jedhan. Walabummaa pireesii biyyattii keessaa gamalaaleen galmee gaarii kan hin qabaatin mootummaan Soomaaliyaa yeroo filannoo oduu dogoggoraa gadhiqqeessuuf gaazexeessonni wiirtuulee filannootti argamanii akka gabaasan daandii saaquufiidhaan ragaa ofii isaanii akka argatan gochuuf qooda gamasaa akka beeksisee jira. Abrahaam Isee Addoo ministeerri odeeffannootti daayireektarri leenjii sabaa himaa ministerichi karaa sabaa himaa mootummaaf waldooliif abbootii amantaa waliin ta'uudhaan uummatichi waa'ee oduu kijibaa hubannoo akka argatu ni goonaa jedhan. Gama biraan hoogganoonni siyaasa Soomaaliyaa sabaa himaan biyyattiin gaanfa Afrikaa kun filannoo pirezidaantummaa wal dorgommii qabu innaa geggeessitutti hojii isaanii bifa ogumi isaanii irraa eeguuf itti gaafatamummaa qabuun akka hojjetan gaafataniiru.